Nginanthanda wena soze ngikujikele ngithando wangempela ngeke ngidumaze
Nami ngithanda wena soze ngikujikele ngithando wangempela ngeke ngidumaze
Mina ngithanda wena soze ngikujikele ngithando wangempela ngeke ngidumaze
Hayi nami ngithanda wena